kuti sabitono sijja kugano tukutte rubanane koyise gwa kawungo ero kitebye nkuku nyine biku birumyenzo okuzama naye nagamba konze kabinywe ngano ya mama mirembe wabasitani yaita munju natabala abafumbo manyaba kyala mwabasomyeko ebibawubisa bitono bamwe kalamu mujibita nyone kira nafo buganzi yali omusajja gw'owembejja wanfuula ebitumi songa nange gw'osuulira kimanye nange ndi muntu ayina obulamu bukaluubirirwa mbaako nange ebibanja baabo
Watu biola bango mutaliku
sina ebwengeza
obane munno dacho
na wakati twina mbuzi tewabansa
kusasira nga kombera
atengo jula wisombo nyabunyuka
ndawo byensoma wa mbebi
nemere olusi nyabekona
watite kono kutali musesa
za watali buto sirya mboga
yakubira jiko tochicha baba
obolumu yiya ndye kukatugu
babutaka fumba mbadde
nkana ebyo byebyangobe yunga tochawaya
what?